Ssaabasajja Kabaka Wangaale, nze musajja w'omulindi wa Kian Banks ne King Saha Ultimate Records producer Senyange.
Gawe mumanyi ku bya Buganda ze situra, musukulu wansambeera tuli butoola. Kabaka musajja w'omulindwa yenza kowoola. Buganda ku ddimo lino abange muli luddawa, twandibadde twatuuse dda ffenna ku masiro eri e Kasubi Nabulagala gye baagalamira. Bassekabaka abaana abange nga tuswala, ow'emmuli ssubi binsambwe ffenna tutwale. Kuba ekituufu kwasiza wamu amasiro gazimbwe n'agage wamala, tubeebaza abajjumbidde anti Ssekabaka Ssuuna eyo gy'agala. Katikkiro tutenguwa tutya olulumi? Esonga ey'amasiro nze kye mmanyi ebanyikidde, naye n'ebirala ntoko abange enzijukidde. Ebyobuwangwa n'ennono ndaba nga biddiridde, ekikoze ebikaala baana zote zikyatuula. N'okwabya ennyimbe mu kyevuma mbu kya Buleera, laba abamulekwa bwe mubalese nga bawunyeera. Tuneewasaŋŋana ab'enganda tetwetegeera, n'embuga z'ebika nnyingi nnyezo zitundiddwa. Nengera empisa ezitasaana bwe ziwakuddwa, nga nazzikuno n'ebijja ebyo tebitundwa. Guno omulanga tweddeko Buganda tetubunnyika olw'abaana basome, sakate bijjule mama n'abagereka olwanye wamma webale. Ebyaffe byaffe ng'amba bimuddire oyo baffe, kuba obwakabaka yentabira eriwo okulwaffe. Naffe abavubuka abandirwanye tugayadde, Kabaka Wangaale nga kikalu tekiggumidde. Fungiza okola abasesa amaaso bakanudde, kigaali sindika topo wana balina nabeera bamala toba. Wa takisi fungiza n'owa boda nyiikire, n'awaayo kyagonja n'emicomo ng'omaliridde. Wandyesanga ng'abaana obategekedde, Ssaabasajja Kabaka ndikwebaza olukedde. Kona bantu bo omulanga abagwanukudde, okwewaayo kkolerera ensaate mu budde gwe.
Tusimba olunyiriri kino,
lwaki tetwebanja?
Tusimba olunyiriri kino,
tukuuma abaana bye balisanga.
Tusimba olunyiriri kino,
lwaki tetwebanja?
Tusimba olunyiriri kino, wano
we tuzaalwa era we tubeera.
Tusimba olunyiriri kino,
lwaki tetwebanja?
Tusimba olunyiriri kino,
tukuuma abaana bye balisanga.
Tusimba olunyiriri kino,
lwaki tetwebanja?
Tusimba olunyiriri kino,
wano we tuzaalwa era we tubeera.